Kwetu sote kaza mjomba kesho utoke Kwa vungu gusa kote piga kazi mtano anyoke Jaba na dada biga, mamba na kaza maniga Asela barida, mchongo ni hela six pack shida Izo pere mende shavure mba genge weka mnavu Jicho pembe kula kavu kidaru so panda babu ha.
Weke mkwewe Unakwenda wapi? Yeye akaniambia anakwenda South Africa. Mimi nikamwambia mauzi ukafanye nini? Bora ubaki hapa hapa riziki anatoa
Tu yangu yaja, sicho kinajikaza Ipo ya kwako brother, maneno don't bother Makovu kwetu tatu, mokozi baba leju Kuhaso hata hatu, shindwi daily kwa matatu Makovu kwetu nafu, mana roziko juju Sura zimesha kubushida, mulize na kiatu
Anasema shogi kutafuta, kama ipo ipo tu Anasicho kikwanga, kama ipo ipo tu